Foreign Service Institute, Nyanja Basic Course, Unit 52, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Yagasuza. Njira yobira gusukulu yagasuza. Njira yobira gusukulu yagasuza. Kodi mungandiuze njira yobira gusukulu yagasuza. Kodi mungandiuze njira yobira gusukulu yagasuza. Wabafupi ndi kumwanza. Wabafupi ndi kumwanza. Tsopano muli pa msewu wabafupi ndi kumwanza. Tsopano muli pa msewu wabafupi ndi kumwanza. Kumanzere. Kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Tsopano muyenera kupita kumanzere. Tsopano muyenera kupita kumanzere. Ndipatali. Ndipatali. Iyai sipatali. Koma sukulu yake ili papiri. 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 Pili. Pili. Kabena panzi. Kabena panzi. Ndiende panjinga kabena panzi. Ndiende panjinga kabena panzi. Ndiganiza ndibwino kuyenda panzi. Ndiganiza bwino kuyenda panzi. Pali makwawa. Pali makwawa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.
Dialogue for fluency.
Kodi mungandiuze njira yopita ku sukulu ya kwakasuza. Tsopano muli pa msewu wapafupi ndi kumwanza. Tsopano muyenera kupita kumanzere. Ndipatali. Iyai sipatali. Koma sukulu yake ili pa phiri. Phiri. Ndiende panjinga kapena panzi. Ndiganiza ndibwino kuyenda panzi. Pali makwawa. Zikomo kwambiri.
Exercise 52.1. The goal of this is practice in the use of yanela plus the infinitive versus the affirmative subjunctive. Take the cues first from column 1, then from column 2. In each case, the response should be the corresponding sentence from the other column.
Mupite kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Mupite kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Tiime. Tienera kuima. achoke mnyumba. Ayenera kuchoka mnyumba. Ana abwere ku sukulu. Ana ayenera kubwera ku sukulu. Ndiyambe kupunzira tsopano. Ndiyenera kuyamba kupunzira tsopano. Mupiteko pa basi. Muyenera kupitako pa basi. Tikhale mchipatala. Tiyenera kukhala mchipatala. Tiyankhule chinyanja. Tiyenera kulankhula chinyanja. Muwoloke mtsinje uja. Muyenera kuwoloka mtsinje uja.
Now the same exercise in taking the cue from column 2.
Muyenera kupita kumanzere. Mupite kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Mupite kumanzere. Tiyenera kuima. Tiime. Ayenera kuchoka mnyumba. Achoke mnyumba. Ana ayenera kubwera ku sukulu. Ana abwere ku sukulu. Ndiyenera kuyamba kupunzira tsopano. Ndiyambe kupunzira tsopano. Muyenera kupita pa basi. Mupiteko pa basi. Tiyenera kukhala mchipatala. Tikhale mchipatala. Tiyenera kulankhula chinyanja. Tiyankhule chinyanja. Muyenera kuwoloka mtsinje uja. Muwoloke mtsinje uja.
Exercise 52-2. The goal of this is practice with concord using some of the adjectivals discussed in note 50b.
Nkuku imodzi. Nkuku yanu ndi iti. Ndi yaikulu. Kuku imodzi. Kuku yanu ndi iti. Ndi yaikulu yi. Kuku zambili. Kuku zanu ndi ziti. Ndi za zikuluzi. Kankuku. Kankuku kanu ndikati. Ndikakang'onoka. Tinkuku. Tinkuku tanu nditi. Nditating'onoti. Kanjinga. Kanjinga kanu ndikati. Ndikakang'onoka. Tinjinga. Tinjinga tanu nditi. Nditating'onoti. Kachovala. Kachovala kanu ndikati. Ndikakang'onoka. Tizovala. Tizovala tanu nditi. Nditating'onoti. Zovala. Zovala zanu ndiziti. ndizazing'onozi. Lalanje. Lalanje lanu ndiliti. Ndilaling'onoli. Kalalanje. Kalalanje kanu ndikati. Ndikakang'onoka. Timalalanje. Timalalanje lanu ndititi. Nditating'onoti.
Exercise 52.3. The goal of this exercise is fluency in the use of terms that indicate position and direction. This is a translation exercise with pairs of sentences, the second sentence being the answer to the question in the first.
Kodi zovala zili pansi pa tebulo? Iyai zili pa mumba pache. Kodi mabuku ali pa mumba pa tebulo? Iyai ali pansi pache. Kodi ana ali msukulu? Iyai ali kunja. Kodi mpando uli kumanzere kwa tebulo? Iyai uli kumanja kwache. Mudzi uli kutsiya kwa mtsinje. Munda uli paseri pa mudzi.
Exercise 52.4, a recombination of materials in conversationally related sentences.
Mudzi wa mudzi wapasiya pa mtsinje. Iyai sindi udziwa. Mufuna kupitako? Inde bambo, kumandikhala pano lero.
Section 2.
Kodi mungandiuze njira ya kukapanga? Kukapanga eti? Inde bambo, muma kudziwa? Inde bambo, ndi muzika ng'ono paseri pa Blantyre.
End of Unit 52.
Foreign Service Institute, Nyanja Basic Course, Unit 53, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ah, bambo, ndimafuna kupita kumsika. Ah, bambo, ndimafuna kupita kumsika. Oh, mufuna kupita kumsika. Oh, mufuna kupita kumsika. Eh, bambo. Eh, bambo. Mukudzi wako kuchipatala. Mukudzi wako kuchipatala. Mupite chonchi. Mpaka mukafika kuchipatala. Pamene paja. Mupite chonchi. Mpaka mukafika pachipatala. Pamene paja. Mupite chonchi. Mpaka mukafika pachipatala. Pamene paja. Mupite chonchi mpaka mukafika pachipatala pamene paja. Mukafikapo mutenge njira yopita kumudi. 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 Mungo tsata njira yokayo 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 yopita kumudi. Ndipo mukakhote kumanzere. Ndipo mukakhote kumanzere. Mukapita kumanzere kuja, mudzaona chinyumba chachikulu kwambiri. 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 Chinyumba chachikulu cho ndiwo msika. Chinyumba chachikulu cho ndiwo msika. Chinyumba chachikulu cho ndiwo msika. Chinyumba chachikulu cho ndiwo msika.
Dialogue for fluency.
Ah, bambo, ndimafuna kupita kumsika. Oh, mufuna kupita kumsika. Eh, bambo, mukudziwako kuchipatala. Muende chonchi mpaka mukafika pachipatala pamene paja. Mukafikapo mutenge njira yopita kumudi. Mungotsata njira yokayo yopita kumudi. Ndipo mukakhote kumanzere. Mukapita kumanzere kuja, mudzaona chinyumba chachikulu kwambiri. Chinyumba chachikulu cho ndiwo msika.
Exercise 53A1. Goal: to use concords with car only, alone.
Chintu. Munaona zintu zingati? Ndinaona chintu chimodzi choka. Chintu. Munaona zintu zingati? Ndinaona chintu chimodzi choka. Zintu. Munaona zintu zingati? Ndinaona zintu ziwiri zoka. Basi. Munaona mabasi angati? Ndinaona basi limozi loka. Mabasi. Munaona mabasi angati? Ndinaona mabasi awili oka. Gari moto. Munaona magari moto angati? Ndinaona gari moto limozi loka. Magari moto. Munaona magari moto angati? Ndinaona magari moto awili oka. Nyale. Munaona nyale zingati? Ndinaona nyale imozi yoka. Nyale. Munaona nyale zingati? Ndinaona nyale ziwili zoka. Anthu. Munaona anthu angati? Ndinaona anthu awili woka. Munthu. Munaona anthu angati? Ndinaona munthu mmodzi yekha. Mpando. Munaona mipando ingati? Ndinaona mpando umodzi wokha. Mipando. Munaona mipando ingati? Ndinaona mipando iwiri yokha. Milato. Munaona milato ingati? Ndinaona milato iwiri yokha. Mlato. Munaona milato ingati? Ndinaona mlato umodzi okha.
Exercise 53. A. 2. Goal. Use of the personal prefixes with the stem ka.
Ine. Ndani amene adzatsagana nanu? Ndidzapita ndekha. Ine. Ndani amene adzatsagana nanu? Ndidzapita ndekha. Ife. Ndani amene adzatsagana nanu? Ndidzapita tokha. Iye. Ndani amene adzatsagana naye? Adzapita yekha. Iwo. Ndani amene adzapita nawo? Adzapita okha. Inu. Ndani amene adzatsagana nafe? Mudzapita nokha.
Exercise 53D1. Goal. Accuracy in use of concords with D-O.
Msika. Chinyumba cha chikulucho ndiwo msika. Msika. Chinyumba cha chikulucho ndiwo msika. Sukulu. Chinyumba cha chikulucho ndiyo sukulu. Sitolo. Chinyumba cha chikulucho ndiyo sitolo. Chipatala. Chinyumba cha chikulu cho ndicho chipatala. Station ya njanje. Chinyumba cha chikulu cho ndiyo station ya njanje.
Exercise 53D2. Goal. Use of ndi forms in miscellaneous short sentences.
Muntu wa mtaliyo ndiye anarithandiza. Muntu wa mtaliyo ndiye anarithandiza. Buku la ling'ono ndilo labwino. Buku la ling'ono ndilo labwino. Chinyanja ndicho chiyankhulo cha chikulu cha ku Malawi. Chinyanja ndicho chiyankhulo cha chikulu cha ku Malawi. Kupanga misewu ndiyo ntchito yanga. Kupanga misewu ndiyo ntchito yanga. Kupunzira ziyankhulo zambiri ndicho chovuta. Kupunzira ziyankhulo zambiri ndicho chovuta.
Exercise 53.10.1. Goal. Recombination of familiar material in short sequences of conversationally related sentences.
Zikomo bambo. Ndimafuna kupita kumsika. Kumsika uti. Kuli misika iwiri kuno. Inde kuli wa ukulu ndi wa ung'ono.
Section 2.
Mukudziwako kumsika. Uli mkati mwa tauni. Uli pafupi ndi chipatala. Inde bambo ulipo.
End of unit 53.